Kuna warembo bila idadi, ila jikinge chai. Ukona mfalme ni kama jadi, leo napiga dry. Mashup anyone is Jamaican girl, amazing girl, I can't deny. Nikikufata ntakodi nguo, penzi lako alina kituo. Me go never leave you kio, ata kwa njama ufike tu. Nikikupata sikwaji. Oh, oh, oh. Oh 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 oh. I never leave you bad girl. You never leave me bad boy. I never leave you bad girl. You never leave me bad boy. It's my time. It's my time to shine, mama. Taiwan from Merenina, brown skin fine from China. Akicheka na mwanya. Kucha kufinya, ofa na mpabima. Mikisi lips kiwa alone, mo. Ogopo wins na wano, mo. My mashup and one it, Jamaican, yeah. Amazing, yeah. I can't deny.
J.Y. Bidibamba.
Nikama hataki, wakati anachi. Wamoto kibati, wengine sitaki. Na vibe zake za uswazi, mixa za masaki. Sitaki anitemu mwingine ntapata wapi. Dana najua ama barbo, ila kwa kusichumo. Labuni tweet kisela sela kwa ngu. Outboy, Nigel. Bringing a water boy, iwe da tuwa no.
Malaika pia ni muembo kupindukia. Yeah, yeah, yeah. Malaika pia ni muembo kupindukia. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
I never leave you